You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
Charlie Force, if you hold something, 10 CDs for my hand, it be small something. With the few stone boy, make you drop something. Ghana boys then, one off in a jazz something. Charlie Force, if you hold something, 5 CDs for my hand, it be small something. With the few backer, make you drop something. Ghana girls then, one off in a jazz something. Shaku Soto, Azoto, Shaku Shaku, Shaku Soto, Azoto, Shaku Shaku, Shaku Soto, Azoto. Keep them, new dance, Sam Samba, Lobby Lamba, they don't know this. New dance, go down low. This be the new dance. Make you follow me, go. No reason, one chance. Shaku Soto, no go they fall down. No go they hold bow. No be walk on now. I'm a Yakayaski, I'm a Soup Baski. I'm a Ghana girl, huh? Wanna roll my ski. For me, let them see. I be back at G. I just start rock. It's your pizza. Talk to me, swag. Full Lamba. Bellu creep walk. Tabby leg walk. Mala try, jam a lag. When you catch up. Malaga, Malaga. With the software, then I pay Charlie Malaga, eh? It's your meta, still kiss a creep walk. Side down, sink, and you swag, it's your leg walk. Charlie Force, if you hold something. 10 CDs for my hand, if you small something. With the few stone boy, make you drop something. Ghana boys, then one off in a jazz something. Charlie Force, if you hold something. 5 CDs for my hand, if you small something. With the few backer, make you drop something. Ghana girls, then one off in a jazz something. Shaku Soto, Azoto, Shaku Shaku, Shaku Soto, Azoto, Shaku Shaku, Shaku Soto, Azoto. Keep them. Charlie Force, if you hold something. 10 CDs for my hand, if you small something. With the few stone boy, make you drop something. Ghana boys, then one off in a jazz something. Charlie Force, if you hold something. 5 CDs for my hand, if you small something. With the few backer, make you drop something. Ghana girls, then one off in a jazz something.
From the left to the right, in his back. If you ain't took the money, where's that? Feeling golly all the way from the gates. It's amazing, our faces get changed with the gents. Stay alive, let them hate. Get your money, do great. Or repeat, do flex.
Oh, the party is just started. Helter and the boys, they all coming. The ladies on the door, they all smiling. Welcome to our kinda, let me show you something. Welcome to the party, it's just started. Helter and the boys, they all coming. The ladies on the door, they all smiling.
Mumfa, AK Smalls, Aba Ujo, Aba Go, Fembo Lala, Bezu, Prisa Demola, Tosso Tush, Amani, Mr. FC, Unique Yen, Dennis Ajele, Amo Jara, Dariswa, Rajio, Akideli, Okosolase, Simi Lagos.
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
We'll be right back.
coming to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
المحيط بكي انا فين موالي انا اللي كانوا في يا الحيط بكي انا فين موالي انا اللي كانوا في ما عليك يا مزينة ومالي هفيتي ما عليك يا مزينة ومالي هرحلي انا يا الحيط بكي انا فين موالي البيت قطع بالماس اجاب الرلوح ما كان كواي للناس يصبر الكيت روحه
If you want to hear the best music, you've already found the place, the African Music Mix on the Voice of America. Smile to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Mshike ndege tunduni, tunduni, si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni, ati wakopi wakitufamia.
Mshike hand, ndege tunduni, uhuru duni, mtu sifanyi mtumo, kiono na puno, boro unasepa, tuga jao na cheka tu. Ho, ho, ho. Tupo kimzika mano takimfano no malumbano topangwa mabano sisi tulo toka nje tundu kutundu tundu mautundu mbinafsa na nafasi tunaishi bila wasi sisi sio kama kuku tukamate utufuge bila hata vebuge majo la poko poko mnombe bobo alikoko the wengi tu wena shinga mtufuge ndege halafu wati tu wanale nja ha ha ja.
Kwa sasa imekuwa kipo mdomoni uwezo ukamjua mtu jinsi alivyo moyoni anafikiria nini na anawaza nini siku utakuwa mbele ndo mbaya yako na utoamini chukule face kiamini jiulize mwenyewe unafanya nini 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 masela masela siku zote maisha yetu ni kupiga na pini mtu unakanyaga unashindwa hata kuongea ukweli tunawatakia kila laheri katika hii dunia tumechoka sasa tumeamua kwenda kujitafutia
habari ndio au sio
mwana na pepea effect muhimu effect muhimu sana yo acheni kubugi na fani nye ndege ndani ya tundu tunaposuka si kama kini ingame chini microphone ingama mduki choko vitani na shita na nyusini tunapotikaza kisabuni chingo manyefuni kitu kwani hakuna ushine mezani hapa ni vina na mezani machezo kiubu nifu mbaga na tuzo laki nifu atu jisifu amtu husu ni rich one baby
mshike mshike ndege tunduni tunduni wajanja tumekimbia mshike mshike ndege tunduni tunduni waliobaki wataumia mshike mshike ndege tunduni tunduni si wajanja tumekimbia mshike mshike ndege tunduni tunduni atuogopi wakitufamia
au kwa paka wa mara ikawa usiku ikawa mchana na hii ni kwa dunia nzima walishabana walishakana ile kiaina leo wanaungama sio leo tu hata jana ila sisi tu ndio wana hadi mambo yanapofana tupo tunduni kundeni ukumbeni pumbeni tupo bandarini kusaka yote madini yani ile makini je ni wangapi makini wangapi ya mkini
yap 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 ya ya Nini ndege mwenye asili ya kunguru ni muda mrefu nilikuwa nataka uhuru sasa muda mwafaka panya simtetesha lubu paka aida la wama kuliko fefefea ni muda mrefu si heshima si tulikuwekea sasa tafalani pressure imepanda sukari nadhani miaka 9 nimekulia kwenye fani si utani anenijua atakubali asenijua atakatana kuona kama najigamba unamfunga kamba maisha mgongoni kwa mtu si safari
kwa mwanaume kamili
Mshike ndege tunduni tunduni si wajanja tumekimbia mshike mshike ndege tunduni tunduni waliobaki wataumia
Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Ati wakopi wakitufamia.
Mekutuka stuka limekushuka. Duma zimekwisha. Ni muda kiepe kiazi ndege miteze. Uwete mapende kede wakede. Kana mabwege umedunyonya vya kutosha. We mene siwe mbamba. Nas naka yoga moja moja. Effect muhimu. Effect muhimu sana.
Shifti za usiku miaka mingi imepita tuko ndani atutoki SKA bahati mbaya mwenye ndege kajisahau baada ya kufunga kufuli kasahau alitoka kidogo kuelekea kwenye maji huyu mnyonyaji ndege uza kisogo wa kwanza kutoka mimi nilishachoka kumbe wenzangu walikuwa na akili kama yangu hivyo hivyo nao wakatoka wota veseli jaisha wakabakia mabwege wengine siyaweza kutoka sababu nyayo zao zilikuwa zimenyonyoka wengine mwenye nyayo ndogo alitoka kutoka akabanwa na mlango wani mwenye ndege alishawahi kufika ikawa shida kwa yeye kutaka kutoka ndio hivi sasa sisi tunabura raha huku msituni tulikofika kuna matunda ya mtini na yale yaliondoka hizo laki kwetu buku hakuna najishuku kuanzia dam mpaka rusha ni swala mpaka kuku tunatafuna kama tuna kili nzuri kivuli jeni tutakoma fe
Mshike ndege tunduni, tunduni. Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Waliobaki wataumia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Si wajanja tumekimbia. Mshike mshike ndege tunduni, tunduni. Atuogopi wakitufamia.
No daily. We.
Hapa vumbi tu.
Amis d'Air Afrique, ma voyant ange, Symphorie Léonce Gokey. Olona Jean-Marc.
Bye.
sokoli timbi ketere ndali timo matabi
Tell your friends about VOA Africa music, sports, and news. Best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
from the north to the south and the east to the west, the African Music Mix plays only the best.
The music, all the music, non-stop on African Music Mix.
Bena, 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 B